do to query quatanza, a quire wamba, you can a home matro for the wamfa, a quire mobberman a one trap, Neda, Ujami Hawkwas one crap, and can be any bottle on soup, the be a minion upon soup, a wana by area being an amina munya consu, amina munya on soup, although Juna Benham called the wounds, although TBDB at the onye giddy giddy na. Oh, one more day, be into GDG. The world we have is pretty, pretty now. I'm running back to you.
Itakuwa ngumu sana na nikawaza Where you are, you're far away, come back home. It's not the same without you, baby, come back home. I need you here with me, come back home. Tears on my pillow, yeah. Narudi niji fariji kuona karibu nyumbani haielezeki. Oh, I miss you. We are chatu. I miss you. Mekaa na kufikiria hapa na kuwaza kila saa. Tears on my pillow na kuwaza days and nights. Nimechoka nipo njiani na mimi we jirani unipe furaha. Kila siku nafungua pazia ya asubuhi angalia nje njiani, nikidhani pengine siku tarudi. Ili tena niwe furahani, natafuta nyayo zako. Tarudi nijifariji kuona karibu tarudi nyumbani. Haielezeki. Oh, I miss you. We are chatu. I miss you. Mekaa na kufikiria hapa kila saa.